kadizo boka mwana osamvera anamverera pampero timaso maso tako takuletelela lero mimba yate inamuletela masoka kamba kakuti amai yate amukana ndipo lero alira
amai imweni pemba chikururukiro
Matana yeswe mufutu kasa mufuna na pafupi Tikto ni mabotolo Anzake ni majotolo Anata ule munafose anamu uza makolo Ikafika tisano nishi ni kulekelela bokosi Mamuna azaka tenga sika wala nolo savala sokosi Azilonga zizangala patumba kuli Kevin indolosi Lelo kafula ulungu kafuno valantambo mungukosi Iwe Tango mako wirigira sika dizoboka Mwana osamvera anamverera pampero Timaso maso tako takuletelela lero Mimba yate inamuletela masoka Kamba kakuti amai yate amukana ndipo lero alira
Amai imweni pemba chikururukiro
Fika ya zila nize kuenda mumuzebo nivela manta Mailo nize TV, lelo ndine CD Siva misa kumvela single news yanga zede ni BC Chimo ni chimo, wanjeo ama chokalini You can take a bite but not too much, you took too much Now your body can get enough addiction Wajenema wako nkana bonzo Mamba Mailo ukalienshi, uka kwanisho kumwafia menshi Kango mako wirigira sika dizoboka Mwana osamvera anamverera pampero Timaso maso tako takuletelela lero Mimba yate inamuletela masoka Kamba kakuti amai yate amukana ndipo lero alira
Amai imweni pemba chikururu